kuwa nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume?
Mtume.
Ni jua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Nani anaongeaga na God ni mtume? Ambiwe na jaribu tena na sidai ni fail. Hata ya na John mekaza sana source delay. Na kama kona makosa mingi John samee. Mshuwa ya pekendo naeza come through to all my needs. Na manzena umba ni kutanishe na watu real. Mziki nilipe na ni overload na madil. Pia mina day kukua leader kwa hizi street. Na skateme ni toa mbali iyo najua. Mina sabu baraka hata ya kuona jua. Na vile squeezy joke wa mic mina washtua. Aka mara ingine tu moja ya kukua shua. Ni nani ya najua God mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume?
Mtume.
Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today.
Nani anajua God?
Sipe nambake ni mkol ama ni fani. Musikia wakibonga gagizgiz na majirani. Mamori ya woni chocha shekina choma ubani. Hello God namba uniget. Heri ya tenge kwa raisi kukupata kama net. Tuko na ngori nyingi zenye na day kurepent. Kuna ile time nilikutoka na na regret. Please Lord of his mercy. Nimesafa sana sayi hata nipe na fasi. Lefi wenyororo jusei mwendo ni wakasi. Nantabadilisha manzeta chakuwa mnasi. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Cause he has to come today.
Ni nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume.
Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Najua God,
nani anajua God?
Nijua nisheni na mtume.
Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Cause he has to come today.
He has to come today.